Ndizibulisele kwakhona zihlobo kwindawo apho nisibukele nisimemeleni kuzo. Sibuyile kwakhona ngeencoko ze-index investing nabakwa-Satrix Investment. Eyanamhlanje incoko siza kuba nalo udwendwe oluza kusicacisela ngee-products zakwa-Satrix olungudumo Mxenge, yena uyi-business development manager kwa-Satrix.
Okwangoku besincokola besithetha nge-index investing saqala senza ichazi sangena kwii-cost zazo uba zintoni. So sizancokola namhlanje ngale ndawo ibonakalayo besiqale sathi singayifanisa ne-container okanye isingcwabo apho yenzeka khona yonke le action ye-index investing. So ungaqala usichazele ngee-products uba zeziphi na kanye kanye eninazo nengu-Satrix phambi koba singene uba nisebenzisa kanjani okanye umntu investayo angasebenzisa kanjani na. Bungaqala usichazele ngee-products kwenzele uba siyazi uba silishana nezingqobo okanye i-container ezinjani ezinjani.
Ndiyabulela enkosi babalwa and bendixela ubulisa kwizihlobo zakho. Enkosi ngoba lapha xa sithetha ke ngee-products ze-investment kukho into ekuthiwa yi-investment vehicles. So sometimes uzawuva abantu besithi unit trust, abanye besithi ETF or exchange traded fund. Ngohlobo thina siyibona ngayo that i-unit trust ne-ETF ziyafana, kukho mahluko omngako. I think umbona umahluko enothi ba abantu funeka bayicinge is we call it accessing, so meaning ba ezi product ndizazifumana njani, zifumaneka phi. So for example i-ETF portfolio or ibasket or isikhaftini ohlobo ubeka ngaso that is listed on the JSE. So abantu baninzi we have umntu esithi ba nam ndiyafuna uinvesta kwi-Johannesburg Stock Exchange and bathethe ngeinto zifana ne-shares. Thina ke we even take it one step further sithi instead of ujonga i-share one thina singakunika a cocktail or indidi ye-shares, laa nto kuthiwa i-diversification. So with one transaction on the JSE through ibroker yakho ungenza ebhankini nathi sinayo kwi-platform kuthiwa ngu-Satrix now. So that's one. Then i-unit trust iyafana but yona ke i-unit trust ayikho JSE, it's not listed on the JSE, but i-product yona be it i-top 40 which is your top largest listed companies on the JSE ziyafumaneka but ayilistwanga ke lena iskaftina ule container to kwi-JSE.
Kodwa uba siyayikomperisha i-ETF ene-top 40 siphinde sikomperisha ne-unit trust ene-top 40 akufanelanga uba nokumahluko umngako xa sibona indlela esiphefoma ngayo ubandisa kakuhle.
Yes, so maybe apha ekuqaleni mhlawumbi angiba khona umahluko because i-cost is fine. But ekuhambeni kwexesha if ubona i-performance of an ETF top 40 unit trust versus i-top 40 ETF ziyafana. So if you look at let's say 5 year or maybe a 10 year horizon ziyafana. The reason why simention nje indaba ye-cost is that apho kwenzeka khona is that i-ETF for example kufuneka ubhatale i-broker ukhona into kuthiwa zii-platform fees. Whereas i-unit trust inonokwazi i-unit trust yona iba cheaper xa ungenayo because usebenzisa a different access point. So for example ziyafumaneka again kweyethu i-platform which is Satrix now, ziyafumaneka into kufuneka kuthiwa zii-list platforms abantu bathethe ngazo or ziyafumaneka mhlawumbi xa udibane kunye ne-financial advisor ikucebise uba uzawuinvesta kuphi. So usually inintsi le-financial advisor zisebenzisa i-unit trust because ngezona basiqhelileyo.
So ukubuyela nje kule broker obuthise ngayo besicacisa ngendleko i-cost kwisiqembu sesibini, siye sathetha ngento yokubana kukhona ezi-manager, kukhona ezomntu oku-advisor. Abanye abantu bathanda ukuthi xa bethetha nge-advisors bathi zii-broker. So le uyithethayo wena ye-ETF iyafana ne-advisor okanye umsebenzi wayo mhlawumbi uyintoni okanye yintoni ebangela uba ibe yona iyangeza i-cost zayo? Bungasicacisela nje phaa kule-broker.
Iyaxhomekeka. So into esikho libona kakhulu uba i-ETF zisetyenziswa ngabantu abasebenza ebhankini. So if let's say une-financial advisor edibene nebhanki or isebenza ebhankini xa icebisa ngendaba zemali typically investments are bonza zona gezi imbuzi listiwe on the JSE and bona bakwazi ukuza access because banayo i platform. So bona again it's a different broker now. I broker lena umuntu okwenzela le transaction on your behalf. So I find in there for umuntu ocebisayo into zemali
uyi advise.
So mahluko ulapho. Then ngokufumaniseke ba yakwazi ukufumana mhlambi advisor edibene ne insurance, for example, esebenza for insurance company. Bona ke xa becebisa ngokuindaba zemali, it's either bazathetha ngeunit trust okanye endowment policy, njalo.
Kodwa umuntu uyakwazi ukusizela apha kwaSatrix
njalo.
Ovele ncokwethu mhlawumbi okanye wafunda nezinye iibrosha zenu, akunyanzelekanga ukuba asebenzise i-advisor. Uyakwazi ukuza azikhethele azidibanisele ii-funds zenu.
Iyakwazi
noba ufuna ukuba i-unit trust yenu aphinde mhlawumbi enye imali efaneke i-ETF yenu.
Iyakwazi and siziavailable sombini. So sinayo i-unit trust, sinayo i-ETF, yakwazi uzenzela ngokwakho. Mhlawumbi manenza umzekelo ufana ukuthi uye ejimini yabo, bakhona abantu bazaziyo equipment zasejimini bazazi bafuna ukwenza ntoni. Kubekho umuntu oqalayo aqonde yey yonke le nto ngoku iyandixaka, ndifuna umuntu ozandibamba isandla andibonise ubana ndenzenjani. So iyafana ke nakwi-investment uba if mhlawumbi ngumntu ke hlawumbi ukhanyisiweyo okanye ngumntu ozithanda into ze-investment, iyona ndlela ke lula kuzenzela. But if ngumntu oqalayo uyoyika and awunasure uba ndenza into zi-right na, that's when sithi thina sithi uba we encourage uba uyokhangela i-financial advice.
Futhi akho nto izotheni animphathi ngohlobo oluhlukileyo umntu ozange advisor kunozizela ngokwakhe.
Sentsho
akho nto nina impatho okanye i-treatment okanye akho hlazi
ukuzaakhohlazi baninzi abantu abazenzelayo. I mean xa sithetha nee-clients ezininzi baninzi abazali abathi uba imali yam ndiinveste kuSatrix nabantwana bam ndabainvestela as well and izenzele and iprocess ibilula. Again, I think you know into emnandi about i-products zethu is that zilula babuza understand. So besithetha nge-top 40, if you look at mhlawumbi phesheya kunde, hey man, kukho ezi companies ndiziva mabonakude okanye ke mhlawumbi if ngumntu ke omthandayo Netflix uthi hey man, le business ndiyabala nam khe ndibe investe kuyo. So ingxaki ngokuba ndizazifumana njani ke ngokwithuba okanye ichance yokuthi mandiinveste. So thina what we've been able to do for ii-clients zethu is that instead of ujongishare one, siyakwazi ukunika ngokwiintlobo yeentlobo ze-international companies. So MSCI World into enjalo. And it's over for with one trade, the ETF, of money exposure of more than 1,000 companies.
Ezingezo
zalapha eSouth Africa, yes. So the companies is listed where you America, is listed where Europe, is listed where Japan, is listed where in Australia.
So ngendlela ezisetyenziswa ngazo Duma, umntu masithi mathethe ngabantu mhlambe basiqala singa abantu abadala abakwi age zokuhlala phansi. Bangasebenzisa nabo i-ETFs ne unit trust okanye ninazo nazo i-array okanye zingena kanjani zona kulo mntu othi yena hayi mna sendizawuhlala phantsi okanye ndifuna ukuqala ngoku ndisaqala uphangela ndisayi-young professional uba ndicingele umhla ka uba ndizawuhlala phantsi ndingaxhomekeki kuleya lomsebenzi ndisebenza kuwoqa ndingaxhomekeki kwindodla. Sentsho ubungasicacisela nje umntu ocinga yena ngomhlala phantsi uba ii-product zenu
zihamba njani. I guess yona nto ibalulekileyo umntu funeka ayiqonde when it comes to into ze-investment is also understanding cities i-volatility or imali yanyuka phinde ihle. So for example into kuthiwa zii-equities. Equities ke bezithetha ngee-shares. So abantu bayasebenzisa amagama macala. So umntu zathi equities omnye mhlawumbi athi zii-shares. So into eyi-one. Now into emnandi about i-shares or i-equities is that xa ujonge ingxowa yakho uyifuna uyibona uba iyakhula na, is yona i-strategy funeke uinveste kuyo i-equities. And si-encourage abantu abancinci or abaselulutsha uba mabeinveste kwi-equities. Again why important loan is that i-equities funeke na uzinike ithuba balaa mali ikhule. So for example sithi uba
you must try and stay invested for longer than 5 years. Equities. Yeah. Anything shorter than that, uzabaninga ye volatility. I mean, go kuku ya ibona musime kusiku, you know, both up to South Africa na peshe ya that equities are not doing well at the moment. It's negative. Now, mtu o sesemdala etungumhlala phansi akazokwazi isigameka lo volatility. So we basically say that you must try and look for a strategy that is less risky. But la mali yakho ayizokhula as much as the equities, because yona ndibalulekileyo ngoku for wena that ba if you fact 100 rand yam ndicela 100 rand amane interest. Yabona enye uba uzandibuyisela umva ndisengxakini, because andinalo ngoku ilanduka iminyaka ezakwazi ngoku undincedisa with the market. So you have to look for what we call less risky strategies. So kwezo strategies sinazo money market, I think we were mentioning it when you episode that was Prembo. And then enye ke esithi umuntu was thinking about, let's say anything between 18 months to about 3 years, we've got something called a low equity balance fund. So ithethe uthini loo nto, i-balance fund zine strategies or asset classes. So it's a combination of equities, in your property, senior bonds, or we call them fixed interest, and then you go to the money market. Now, the beauty of that is that it's like, now, when you don't have to worry about this portfolio. So low equities is maybe for people who are close to retirement. But if you mdomncinci usanduzalwa na 21 or qala umsebenzi omtsha or usandugrade enanoke university, city, you must try and, you know, be exposed to equities as much as you can.
Ngoba zona zizo osenethuba ngenxa yeminyaka yakho
yokuba
ube semarketing.
Njalo.
And then u-receiver Duma usoloko khona kwinto yonke esiyenzayo, uSARS naye usoloko efuna eyakhe naye ipont, usoloko xa ebona imarket isikhula ufuna ubona naye engenisa. Kwiluhlu leni le-products ndinazo nani i-tax free savings.
Sinazo.
And ke ngoku since umntu ngamnye ekwazi uku-investi 36,000 apha eMzantsi Afrika, ndifuna ngonyaka ndifuna ukhe uthethe ngehlobo oyibona iclient zisebenzisa ngayo i-tax free savings accounts. Although nina eli gama lithi savings alichazi kakuhle kanye kuba ningu-Satrix investment, kuthi ubana nifuna abantu abalethuba elide noko. So uba ngakhe usinike mhlawumbi imizekelo yendlela okanye yeenjongo objectives abantu abazisebenzisa ngayo i-tax free accounts enithini benazo ukwenzela uba babonane okanye bakhawulelane nezidingo ngezidingo abanazo bungeza noba mibini mithathu imizekelo.
Receiver, I think no National Treasury le initiative yabo ye tax free savings or tax free investment account, ina sithanda ukuthi investment account into thina sisupportayo kakhulu. And again kuyethu i-platform which is Satrix now, xa uye waregisterisha wasigna, we will automatically provide you with a normal account and a tax-free savings account. So e-products are fun. So plasticity, top 40, when you decide one, if I get a normal account, I'm now going to invest with tax-free savings. Now, my plan is setting a normal account, and the normal account is going to be a tax. So, Apple tax wakona, right, is if you stay invested, our tax. The only time when we tax gets triggered with normal account is how you are deciding ukufuna ukukhupha imali yakho ku marketing, right? Then if la mali ibikhulile, we use a term ukuthiwa yi capital gains tax, right? Now u taxman akaku tax ku imali oyi contribute le wena, u taxa kula portion yakhula if you are even entitled. Then ke ngokubeka ngoku nalento ba i companies esiinveste kuyo kuzo, like for example i top 40 as companies, you know, from time to time sibhatala into twa dividends. Yabo. Now again that dividends ile tax me ngoku aphinda naye akulandwa ku tax kuyo. Ewe, when you ayifumana some of that dividend, but yang nangxetsana no tax man. So that is the normal account. We tax free savings, yona into emnandi ngayo that La mali ikhulayo itekswa, nala dividends ibhadiwe ezibhadelweyo zezi underlying companies ayitekswa ngeyakho uyifumana nje ibinjalo.
Umthetho wazo.
Umthetho wazo. Yabo. And that's why ke ngoku buthetha ngelimits ze 36,000. That's why ke ngoku kukhona limitations uba imalini onokwazi uinvesta kuyo per year, but the lifetime is 500,000. So in your lifetime, la mali ubuye wayicontributa. We're saying, if you say 36, if let's say you invest 36,000 a year, izawuthatha about 13 to 14 years for where now we maximize our lifetime, right? So that's the first thing. So call it 14 or 13 year period. That's the first thing. The second thing is that for when also as we enjoy is benefits the tax free savings. Because we lend about compound interest, right? So it's interest on interest. So imali yakho ikhula phezu kwenye interest. Now, for i-compounding, uzokwazi uyifumana nayo idinga ixesha. So typically ke abantu abayaziyo le nto bathi ba, if you are invested in a tax-free savings and ufumana i-benefits of tax-free savings based on compounding interest, is nekube invested for more than 10 years. Anything shorter than that, iba imali encinanana uqonde manayiman, ndiyachana apha. So, what we try and encourage abantu is that when you use the tax-free savings, yeah, because we send it in a normal account. Normal account, not with tax-free savings. That's the first thing. The second thing is abantu ukho lo tax-free savings. So savings for us is problematic because it needs abantu ba invest in money market. Whereas maybe la mali invest in equities.
So imali ekufanele xa uzosebenza ba ndivakathi xa uzosebenza tax free investment account ya Cedric. Kufuneka usixele ba ungumuntu ozayinika ixesha elide. Kwenzela bana eza 36,000 limit zakho. Noba unganyanzelwa nje uba uyifike kuyo kodwa uba ude wakwazi ukufika unyaka kula 36,000 uyinika ithuba.
Njalo.
Loba ikukhulele ibe ne capital gain ibe ne interest. Ithi ifika ngoba xa ifika la 500,000 and ithi awuphindi unikwe uba ngoku uphinde utyala. So that is uba uyahamba uyoyikhupha awuxelele awuphinde ubuyele
aphinde ndiyobetsha. Ayihambi njalo.
Hayi, inesitho esinoyithetha yiyo le nto ezincoko noko ziliqela zizawude ziliyi-6. Ndicinga uba masikhabe sikuye kukho namhlanje ukuze umntu onombuzo kule nto siyithethileyo akwazi ukubhala abhale kwi-social media platforms zethu ngoba nisinikele noko ithuba loba abantu xa bethumele imibuzo bangafumana nebhaso levoucher. So mhlawumbi singaphinde sikubize xa sifumana loo mibuzo ukwenzela uba ukwazi ukuphinde uphendule izihlobo ezisimameleyo. Andazi noba akhona na amazwi othi gqabagqaba xa uvalelize.
No, into mna ndifuna uyithetha nje kubulela sisi ngoinivata kwishow yakho ndifumane nethuba khe ndincokole nezihlobo zakho. But into ezithanda thina uyithetha ke kwaZetrix njengabantu ke abajongene into ze-investment is that umntu osathanda buza uba when is the right time amakainveste, thina sithanda ukuthi uba elona xesha le-right lo investor uba investe kwayizolo. If akwazange izolo, namhlanje is also a good time to start your investment journey.